twansula ku mmeme nali sirotanga buli ntyoli njagala nali musomero wininga nkwagala nemba musomero wininga nkwagala nali sirotanga buli ntyoyinza okunzikiriza ndi buddo ekyokusalirwa sajja makerere kyokka ebbanga lyonna winigo ndi wano ku mwoyo nasaba omuli muwere makerere oleeyo nsobola okusanganga kyokka nakubuusanga nyabonga mu maaso ndaba bukambwe bulijjo ndaba otunuza bukambwe sikulabanga ng'omwenya kwenabanange nekuja kasikiyiza buyinza kukikugamba toba nina ekigambo kyo tuna n'obundo tutuno nemya ebibuzo byansuula sonno nga temali kantu byankuba ekigo oluzungu lwalimu kyokka nakola sayansi ne kunakuna ate era saafa nnyo nakuma kubanga abaamu atwawerawo obanga ddala owuliira onjagala kirungi ddala onjagalire ddala tukole mbaga nkuwase so si Gambo jo kakano uno tutuno tobanine